IKENZIKI.COM.
Oh yeah, well,
Jamimo hapa. Si wanapenda kutrendi, aya twende na hii. Sisi memziki, tushapanga sendi takufa jito. Ebana vipi, twende sasi, tushakula mavitu. Kile tambishi, tutazisha mtiti, mbona savitu. Tutavunja viti, atushikiki atogo pila mto. Ibadishe mizuka yo,
oh, 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 mizuka yo.
Simoni sadali, simoni pusha ujo,
oh, 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 oh,
tebeze cha ukucha iko,
oh, oh,
they bade stem bade gubisha leo.
Oh, bade gubisha leo.
Ilirundo la usazi kutoka bongo, bongo. Katikati watu shazi, atufagiri utumbo, utumbo. Yani wala tuwazi, tupo bize na misondo, misondo. Please don't judge. Peace and low, yani kama kuleta usela.
Nafungulia dogi.
Takuleta usela.
Nafungulia dogi.
Aina takumbwela.
Nafungulia dogi.
Kigundua unareta shida. Atuji waki kupoteza mita. Tunakiwasha kesho safari kwa madiba. Uwaribu kwetu kawaita. Tukigundua unareta shida. Atuji waki kupoteza mita. Tunakiwasha kesho safari kwa madiba. Oya DJ, oya DJ. Tuzana bebu zetu silete unyonge. I cut talks, I cut time. Shafika mida yetu ya kufuta majembe. Oya DJ, oya DJ. Tuzana bebu zetu silete unyonge. I cut talks, I cut time. Shafika mida yetu ya kufuta majembe. Shosho waga shokari tamuka masari kizidi nyatari. Sisi ndo wapenda shari. Ukija kiu shari umepigwa makari. Nilirundo la usasi kutoka bongo, bongo. Katikati watu shazi, atufagili utumbo, utumbo. Yani wala tuwazi, tupo bize na misondo, misondo. Please don't judge. Peace and low, yani kama kuleta usela.
Nafungulia dogi.
Nakuleta usela.
Nafungulia dogi.
Aina takumbwela.
Nafungulia dogi.
Nanga mpela.
Nafungulia dogi.
Yani kama kuleta usela.
Nafungulia dogi.
Nakuleta usela.
Nafungulia dogi.
Aina takumbwela.
Nafungulia dogi.
Nafungulia tu, 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 nafungulia tu,